Yo.
Chinna music. I feel.
Who write the man, write the song?
Not Christopher.
Inzoga n'intore kandi cyangwa wirirwa umbwira kuri umurokore simbyemera gusa banyereka amafoto mu tubari waca kaje usoma kuri myoto ungera imbere amaso atukuyuka mbeshya uti naraye mbuze ibitotsi ngutekereza shuti sindi umwana ukuri mba nkuzi gusa ndirengagiza nkababarira umukunzi narihanganye gusa enough is enough reka ngabanye gukabya nibabaza kubwa love kimwe na yudu ngamba nira usoma kwitama amaranga mutima gatuma ibibi byawe ntabibona itangazo nahinduye umuvuno sinzongera gukabya nkunda inkunda rubyino nzi neza nkuzi cyane ntugifite ubwihisho ntuzambabaza ukundi nakunyujijemo ijisho
urandisa ukanca busa nkabyirengagiza urambesha bikambabaza nkabyirengagiza ubanza ngukunda ngakataha ubanza ngukunda ngakataha ubanza ngukunda ngakataha ubanza ngukunda ngakataha urandisa ukanca busa nkabyirengagiza Ubanza ngukunda ngakataha Ubanza ngukunda ngakataha Ubanza ngukunda ngakataha